The sermon, God is His Own Interpreter, was delivered on Wednesday evening, February 5, 1964, at the Cane County Fairgrounds in Bakersfield, California, USA. Talen Gud er sin egen tolk ble talt på onsdag kveld den 5. februar 1964 ved Cane County Fairgrounds i Bakersfield, California, USA.
Our Heavenly Father, a word from you would mean more than all man at any time could do or say, because people are waiting to see you.
Vår himmelske far, et ord fra deg ville bety mer enn hva alle mennesker noen gang kunne gjøre eller si, fordi folk forventer å se deg.
And we thank thee because if there is those who are under expectation, they are looking for something to happen.
Og vi takker deg fordi det er de som er under forventning, de ser etter at noe skal skje.
And when the people are thirsting for something, the deep call into the deep, there must be a deep to respond to that call.
Og når folket tørster etter noe, dypet kaller på dypet, må det være et dyp til å svare på det kallet.
And that's why we're here tonight, because it was upon these ministers' hearts and the people.
Og det derfor vi her I kveld, fordi det på disse forkynners hjerter og folket.
The call is together to asked you for favors and blessings.
Og komme sammen for å spørre deg om tjenester og velsignelser.
Believing that you will heal the sick and save the lost and will make manifest your word.
I å tro på at du vil helbrede de syke og frelse de fortapte og vil manifestere ditt ord.
And we pray, Heavenly Father, that you'll grant this to us as we humbly wait upon you, night after night.
Og vi ber, himmelske far, at du vil gi dette til oss mens vi ydmykt venter på deg kveld etter kveld.
May there be such a pouring of the Holy Spirit, and may every person be blind to anything else around them except God.
Må det bli slik en utøsing av den hellige ånd, og må enhver person bli blind for alt annet rundt dem foruten Gud.
May there be such a great cry go out among the people thirsting for God.
Må det bli slik et stort rop som går ut iblant folket, tørstende etter Gud.
There will come a revival throughout the country here. And every church will be packed full of people, sinners, crying out for God to have mercy.
Til det vil komme en vekkelse over hele landet her, og enhver menighet vil bli fullpakket med mennesker. Syndere som roper ut til Gud om å få nåde.
And Holy Spirit healing the sick, making the lame to walk, and raising up the dead.
Og den hellige ånd helbreder de syke, får de lamme til å gå, og reiser opp de døde.
Granting these things that's been promised in thy word.
Og gir oss disse ting som har blitt lovet I ditt ord.
Come, Lord Jesus, and fulfill thy promise.
Kom, Herre Jesus, og oppfyll ditt løfte.
Come to us tonight.
Kom til oss I kveld.
We believe that you are the same yesterday, today and forever. That your promises cannot fail.
Vi tror at du den samme I går, I dag og for evig. At dine løfter ikke kan mislykkes.
Both heavens and earth will fail, but your word will not fail.
Både himmel og jord vil mislykkes, men ditt ord vil ikke mislykkes.
May our understanding be open.
Må vår forståelse være åpen.
May the Holy Spirit come and lay the fallow ground.
Må den hellige ånd komme og dekke brakkmarken.
May our understanding be open to the Spirit and power of God tonight.
Må vår forståelse være åpen for ånden og Guds kraft I kveld.
That he might manifest his promised words through us.
Så han kan manifestere sine lovede ord gjennom oss.
Or we ask it in Jesus' name, amen.
For vi ber om det I Jesu navn, amen.
Now tonight, you who watch the text, let's turn in the Bible to the book of 2 Peter and begin with the 15th verse.
Nå, I kveld, du som følger med på teksten, La oss slå opp i Bibelen i 2. Peters bok og begynne med det 15. vers.
Just for a way of speaking of the scripture for a few moments.
Bare på en måte å snakke om skriften for en liten stund.
Moreover, I will endeavor that you may be able after my decease to have these things always in remembrance.
Men jeg vil gjøre mitt ytterste for å se til at dere også etter min bortgang stadig har en påminnelse om alt dette.
For we have not followed cunningly devices, fables, when we made known unto you the power and the coming of the Lord Jesus Christ.
For det var ikke smarte og oppdiktede påfunn, eventyr vi fulgte da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst.
But were eyewitnesses of his majesty.
Men vi var øyevitner til hans majestet.
I love that.
Jeg elsker det.
Eyewitnesses. Not some fable. We are a witness of what we're talking about.
Øyevitner. Ikke noe eventyr. Vi er vitner om det vi snakker om.
For he received from God the Father honor and glory.
For han fikk ære og herlighet fra Gud Fader.
And there came such a voice to him from the excellent glory.
Da en røst som denne kom til ham fra den opphøyde herlighet.
This is my beloved son in whom I am well pleased.
Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag.
And this voice which came from heaven, we heard, when we were with him in the holy mount.
Og vi hørte selv den røsten som kom fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjellet.
We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye may do well, that you take heed.
Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere må gjøre vel i at dere holder fast på.
As unto a light that shineth in dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts.
Som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter.
Knowing this, first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation.
Da dere først og fremst vet dette, at ikke noen profeti i skriften er gitt til egen tydning.
For the prophecy came not in old times by the will of man.
For aldri har noen profeti kommet frem ved et menneskers vilje.
But holy man of God spake as they were moved by the Holy Ghost.
Men Guds hellige menn talte drevet av den hellige ånd.
May the Lord add his blessings to the reading of his word.
Må Herren legge sine velsignelser til lesningen av hans ord.
Now, I'm going to take this for a subject. God is his own interpreter.
Nå, jeg skal ta dette som et emne. Gud er sin egen tolk.
We are living in a day of confusion. We're living in a day that when men and women hardly know what to do. Everything seems to be in a turmoil.
Vi lever i en tid med forvirring. Vi lever i en dag da menn og kvinner nesten ikke vet hva de skal gjøre. Alt det ser ut til å være et kaos.
Everything, it seems to be, there's so many different ways to look.
Alt, det ser ut til å være at det er så mange forskjellige retninger å se.
That's Satan to do that.
Det er Satan som gjør det.
Now, God cannot judge a people righteously. Right, unless there be some standard that he has to judge them by.
Nå, Gud kan ikke dømme et folk rettferdig, rett, uten at det er en standard som han må dømme dem ved.
And the Bible says that he'll judge all men by Jesus Christ. And Jesus Christ is the Word.
Og Bibelen sier at han vil dømme alle mennesker ved Jesus Kristus. Og Jesus Kristus er Ordet.
St. John, the first chapter, said, In the beginning was the Word, And the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us.
I Johannes det første kapittel står det, I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og ordet ble gjort kjød og dvelte iblant oss.
Now all we are today is the display of his attributes.
Nå, alt vi I dag en fremvisning av hans egenskaper.
In God, first, he was not even God. God, we just call him the eternal one.
I Gud, først var han ikke engang Gud. Gud, vi ville bare kalle ham den evige.
He wasn't God because the word English word God means object of worship. And there was nothing to worship him.
Han var ikke Gud, fordi ordet, engelske ord, Gud betyr gjenstand for tilbedelse, og det var ingenting som kunne tilbe ham.
So he was the eternal one, the main fountain of all intelligence.
Så han var den evige hovedkilden til all intelligens.
And in this fountain of all intelligence, there was not an atom, molecule, or nothing, light, nowhere, star, moon, nothing else.
Og I denne kilden til all intelligens var det ikke et atom, molekyl eller noe lys noe sted. Stjerne, måne, ingenting annet.
God, what we know is God, the great spirit that was eternal, never did begin, never did end, he was there.
Gud, hva vi kjenner som Gud, den store ånd som var evig, aldri begynte, aldri endte, han var der.
And in him was attributes.
Og I ham var egenskaper.
It was attributes to be God. Then his attributes to be a father. Attributes to be a son. Attributes to be a savior. Attributes to be a healer.
Det var egenskaper til å være Gud. Så hans egenskaper til å være en far. Egenskaper til å være en sønn. Egenskaper til å være en frelser. Egenskaper til å være en helbreder.
All these attributes was in him.
Alle disse egenskapene var I ham.
And now, these things that has unfolded since then are just his attributes being made manifest.
Og nå han, disse ting som har utfoldet seg siden da, bare hans egenskaper som har blitt manifestert.
What I mean attributes was his thoughts. And a word is a thought expressed.
Det jeg mener, egenskaper var hans tanker, og et ord en tanke uttrykt.
And then that was in his thinking. And when he said, let there be, and there was. Let there be, and there was.
Og da det var I hans tanke, og da han sa, la det bli, og det ble. La det bli, og det ble.
And now remember, you Christians were his thoughts before there was a world.
Og nå, husk, dere kristne var I hans tanker, før det var en verden.
And you are the manifestation of his thinking before there even was a world. You were in Christ. Amen.
Amen.
And God in the beginning.
Og dere manifestasjon av hans tanke, før det enda var en verden, var dere I Kristus. Amen. I Gud I begynnelsen.
That makes you then, you see, his subjects.
Så blir dere, da, ser dere, hans egenskaper.
And the whole thing is God himself materializing himself, tangible, so he could be handled, seen, and so forth.
Og hele tingen Gud, han selv, materialiserer seg selv, håndgripelig, så han kunne håndteres, sees, og så videre.
And that's what God is, the whole thing.
Og det hva Gud hele tingen.
Then people say the interpretation.
Så sier folk, tolkningen.
I was speaking here not long ago in a meeting. A man said to me, he said, Brother Branham, you have the wrong interpretation. You don't interpret that right.
Jeg talte her for ikke lenge siden I et møte. En mann sa til meg og sa, Broder Branham, du har feil tolkning. Du tolker det ikke riktig.
Now we hear, they go to Methodists and they say the Baptists don't interpret right.
Nå, vi hører, de går til metodistene, og de sier, baptistene tolker det ikke riktig.
The Baptists say the Pentecostals don't.
Baptistene sier, pinsevennene gjør det ikke.
The Pentecostals says that the oneness don't.
Pinsevennene sier at oneness gjør det ikke.
The oneness says the assemblies don't, and each one says the other one don't.
Vonde sier assemblies gjør det ikke, og enhver sier den andre ikke gjør det.
God is his own interpreter. He don't need anybody to interpret for him. He does his own interpreting.
Gud sin egen tolk. Han trenger ingen å tolke for seg. Han gjør sin egen tolkning.
Who is the man that can interpret God? God is his own interpreter.
Hvem den mann som kan tolke Gud? Gud sin egen tolk.
Now, Peter speaking here, we find out that in the beginning, when God said, let there be light, and there was light. That's interpretation to it.
No, Peter snakker her. Vi finner ut at i begynnelsen da Gud sa, la det bli lys, og det ble lys, det tolkningen av det.
When God said anything and it was manifested, then that's God's interpretation, that his word's right. See?
Da Gud sa noe, og det ble manifestert, da det Guds tolkning av at hans ord riktig. Skjønner?
When he said, let there be light, that was in his thinking first, before there was such a thing as light.
Da han sa, la det bli lys, var det i hans tanke først, før det var noe slik som lys.
When he said, let there be light, light sprung into the sky. That's the interpretation.
Da han sa, la det bli lys, oppstod lyset inn i himmelen. Det tolkningen.
Nobody has to interpret that. For God said so, and there it was.
Ingen trenger å tolke det, for Gud sa det, og der var det.
When God speaks and it's manifested, that's the interpretation of his word.
Når Gud taler og det manifestert, det tolkningen av hans ord.
Why can't man see that? Why don't people see that?
Hvorfor kan ikke menn se det? Hvorfor ser ikke folk det?
God makes a promise and God says in the beginning in Genesis, he allotted his word to each age as it come down from the beginning to the end.
Når Gud gir et løfte, og Gud sier i begynnelsen, i første Mosebok, fordelte han sitt ord til hver tidsalder, som det kom ned fra begynnelsen til enden.
And down through these ages, the church world has got all these things all mixed up with traditions and so forth.
Og ned gjennom disse tidsalderene har kirkeverden fått alle disse tingene helt blandet sammen med tradisjoner og så videre.
And God always sends on the scene down through the Old Testament and new prophets. And the word of the Lord comes to the prophet.
Og Gud sender alltid på scenen, ned gjennom det gamle testamentet og det nye, profeter. Og Herrens ord kommer til profeten.
And how does it do it? It manifests the word of God.
Og hvordan gjør det det? Det manifesterer Guds ord.
God's manifestation, that tells whether it's right or wrong. Amen. Nobody has to interpret it, the word interprets itself.
Guds manifestasjon som forteller om det rett eller galt. Ingen trenger å tolke det, ordet tolker seg selv.
God promised it and there it happens.
Gud lovte det, og der skjer det.
What good does it do to say anything else about it?
Hva godt gjør det å si noe annet om det?
Who is a sinful man that would try to say when God made a promise and God does it that interpretation is wrong?
Hvem det syndfulle menneske som vil prøve å si når Gud ga et løfte og Gud gjør det at den tolkningen feil?
That's God himself doing his own interpretation. Interpreting.
Det Gud selv som gjør sin egen tolkning, tolker.
He don't need anybody to interpret him. He interprets himself by manifesting what he promised that he would do.
Han trenger ingen å tolke seg. Han tolker seg selv ved å manifestere det han lovet at han skulle gjøre.
Oh, if the church could only see that and see the promises that's allotted for each age.
Om menigheten bare kunne se det og se løftene som blitt gitt for enhver tidsalder.
All other ages, God has sent on the scene even down through the seven church ages and has manifested everything that he promised to do.
Alle de andre tidsalderene har Gud kommet på scenen, selv ned gjennom de syv menighetstider, og har manifestert alt det han lovet å gjøre.
Everything, there's not one thing left undone.
Alt. Det ikke en ting igjen ugjort.
Exactly what he said he would do, that he did.
Nøyaktig. Det han sa han skulle gjøre, det gjorde han.
Because when God said it back there in Isaiah, he said a virgin shall conceive. And she did.
Fordi da Gud sa tilbake der i Jesaja, han sa, en jomfru skal unnfange, og hun gjorde.
Now, who can interpret that? God done the interpretation.
Nå, hvem kan tolke det? Gud gjorde tolkningen.
He said, a virgin shall conceive, and she conceived.
Han sa, en jomfru skal unnfange, og hun unnfanget.
Now, what do you, ain't nothing can be said about that, because God said she would and she did it.
Amen.
Nå, var du kan ikke ingenting kan bli sagt om det, fordi Gud sa hun ville, og hun gjorde det.
But the church was too blind then to see it.
Men menigheten var for blinda til å se det.
See, they had their own idea of it. It was too different than what they was expecting.
Ser dere, de hadde sin egen idé om det. Det var alt for annerledes enn hva de forventet.
Peter here was referring back. He said, God manifested Christ by his word. He said, this is my beloved son.
Peter refererte tilbake her. Han sa, Gud manifesterte Kristus ved sitt ord. Han sa, dette min elskede sønn.
These believers were standing there, and Christ was the manifestation of God.
Disse troende sto der, og Kristus var manifestasjonen av Gud.
He always manifests Christ by his word, because Christ is the word. He manifests always.
Han manifesterte alltid Kristus ved sitt ord, fordi Kristus ordet. Han manifesterer alltid.
When he said in the days of Noah, Christ was in Noah. Do you believe that?
Da han sa i Noahs dager, var Kristus i Noah. Tror dere det?
Noah said it's going to rain. There will be a rain, the earth will be destroyed.
Noah sa, det kommer til å regne. Det vil komme et regn. Jorden vil bli ødelagt.
It rained. That didn't need any interpretation. It rained because God in Noah said it's going to rain.
Det regnet. Det trengte ingen tolkning. Det regnet fordi Gud i Noah sa, det kommer til å regne.
He was a prophet.
Hallelujah.
And the evidence was that what he said come to pass.
Yes.
So they don't need to interpret that.
Han var en profet, og beviset var at det han sa skjedde. Så de trengte ikke å tolke det.
Some of my around said, this man don't know what he's talking about.
Noen av dem rundt kunne kanskje si, denne mann vet ikke hva han snakker om.
But God had always promised that there be one among you who's spiritual or prophet, and what he says comes to pass, then hear it. That's right, because it's true.
Men Gud hadde alltid lovet, om det en iblant dere som åndelig eller profet, og det han sier skjer, da hør det. Det riktig, fordi det sant.
It must be in accordance with the word. And Noah was in accordance with the word.
Det må være i samsvar med ordet, og Noah var i samsvar med ordet.
When he prophesied it's going to rain, and it rained.
Da han profeterte at det kommer til å regne, og det regnet.
That didn't need any interpretation for that, because it did just that.
Det trengtes ingen tolkning til det, fordi det gjorde nettopp det.
Isaiah said a virgin shall conceive, and she did.
Jesaja sa, en jomfru skal hun fange, og hun gjorde.
Now that was awful unusual, for it was many hundred years later before this virgin conceived.
Nå, det var fryktelig uvanlig, for se, det var mange hundre år senere at en jomfru unnfanget.
It was so unusual until a good man by the name of Joseph, her husband, being a just man, and was not willing to make her a public example.
Det var så uvanlig at en god mann med navnet Josef, hennes mann, var en rettferdig mann og ville ikke gjøre henne til et offentlig eksempel.
That good man in those days, how it must have been with Joseph when he was engaged, espoused to Mary.
Den gode mannen i de dager, hvordan det må ha vært for Josef, da han var forlovet, trolovet med Maria.
She was espoused in that day. To break that was just same as committing adultery.
Hun var trolovet. På den tiden å bryte det var akkurat det samme som å begå utroskap.
And of course to Joseph it seemed like that Mary was trying to use him for a blockade or make him be a shield for her wrong.
Og selvsagt for Josef så det ut som Maria prøvde å bruke han som en blokade eller la ham være et skjold for hennes feiltrinn.
For sure she was found to be a mother, not being married, only engaged.
For her ble hun funnet og skulle bli en mor, uten å være gift, bare forlovet.
A trick like that would be stoned to death. It had to be by the law.
Et trikk som det ville bli steinet til døde. Det måtte bli ved loven.
And Joseph, her husband, was a just man, a very just man. He believed God.
Og Josef, hennes mann, var en rettferdig mann, en veldig rettferdig mann. Han trodde på Gud. Og da hun så på ham med disse nydelige, store, myke øynene, og sa,
Joseph, Gabriel, the archangel, visit me, and told me that I was going to conceive, knowing no man.
Josef, erkeenglen Gabriel besøkte meg og fortalte meg at jeg skulle unnfange, uten å ha samkvem med noen mann.
Now, if Joseph were to just to look back in the scripture, the prophet said she'd do that.
Nå, om Josef bare ville se tilbake i skriften, profeten sa hun ville gjøre det.
It was only God interpreting his own word. But it was too unusual.
Det var bare Gud som tolket sitt eget ord, skjønner? Men det var for uvanlig.
That's what's the matter in any age. The word of God is foreign to people. It's too unusual.
Det er det som er problemet i alle tidsaldere. Guds ord er fremmed for folk. Det er for uvanlig.
God always does the unusual. It's unusual anywhere God is.
Gud gjør alltid det uvanlige. Det er uvanlig hvor som helst Gud er.
It's against the systematics of the world. Because they've got things the way that they think it should be. But God comes in and does the unusual.
Det er imot verdens systematikk, fordi at de har fått ting slik som de tenker det skal være. Men Gud kommer inn og gjør det uvanlige.
How could this virgin conceive? He was honest, he sought God about it.
Hvordan kunne denne jomfruen unnfange? Han var ærlig, han søkte Gud angående det.
And then God spoke to him in a dream and said, Joseph, thou son of David, fear not to take in thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit.
Og da talte Gud til ham i en drøm og sa, Josef, du sønn av David, frykt ikke for å ta til deg Maria, din hustru, for det som er unnfanget i henne er av den hellige ånd.
God has overshadowed her. This is what's done it.
Gud har overskygget henne. Dette er hva som har gjort det.
Did you ever notice how God dealt with Joseph there? In a secondary way. In the way of a dream.
La du noen gang merke til hvordan Gud handlet med Josef der? På en sekundær måte, i form av en drøm.
Now we know these dreams, we believe in dreams. I believe in dreams.
Nå, vi vet det drømmer. Vi tror på drømmer. Jeg tror på drømmer.
Then God's always dealt with people in dreams, but dream is secondarily. See, it could be right or wrong unless it's interpreted.
Gud har alltid handlet med folk i drømmer, men drømmer sekundært, ser dere. Den kan være rett eller feil, om ikke den tolket.
But he didn't need any interpretation. It was God himself speaking directly to Joseph because there wasn't a prophet in the land in them days to interpret.
Men han trengte ingen tolkning. Det var Gud selv som talte direkte til Josef, fordi det var ingen profet i landet i de dager til å tolke.
There hadn't had a prophet for 400 years.
De hadde ikke hatt en profet på 400 år.
So the next best that God cared for the welfare of his own son was speak to Joseph through a dream and without interpretation.
Så det nest beste at Gud brydde seg om velferden til sin egen sønn, var å tale til Josef gjennom en drøm og uten tolkning.
He said, the woman is right. That holy thing which is conceived in her is the Son of God.
Amen.
Didn't need any interpretation.
Han sa, kvinnen har rett. Det hellige ting som unnfanget i henne Guds sønn. Trengte ikke noen tolkning.
God does his own interpreting. To honest, sincere hearts.
Gud gjør sin egen tolkning til ærlige, oppriktige hjerter.
Men and women that looks upon the thing is mysterious. If you're honest and sincere and will believe, God has a way of interpreting it to you.
Menn og kvinner som ser på den tingen som gåtefull, om du ærlig og oppriktig og vil tro, har Gud en måte å tolke det for deg.
First, find out if it's a promise.
Først, finn ut om det et løfte.
If Joseph had just went back, got away from the traditions and went back to the Bible and find out, Isaiah said she's going to do that.
Om Josef bare hadde gått tilbake og gått vekk fra tradisjonene og gått tilbake til Bibelen og funnet ut, Jesaja sa hun ville komme til å gjøre det.
And the things that were spoken of in his birth and all about it was spoken by the scriptures, by the holy prophets, as Peter said.
Og tingene det var talt om, og hans fødsel, og alt om det var talt om i skriftene av de hellige profeter, som Peter sa.
And no man has a right to put any private interpretation of that. It's just exactly what God said would take place.
Och ingen man har rätt till att lägga någon privat tolkning till det. Det är bara nöjaktigt vad Gud sa ville ske.
He was a manifestation of the word of God promised for that day.
Han var manifestationen av Guds ord lovet för den dagen.
God said it, so there it was. That settled it.
Gud sa det, så där var det. Det avgjorde det.
Jesus said when he was on earth, when they couldn't understand his ministry, it was too great, too phenomenal. They couldn't understand him.
Jesus sa, då han var här på jorden, då de inte kunde förstå hans tjänste. Det var för stort, för fenomen. De kunde fenomenalt heller. De kunde inte förstå ham.
He said, search the scriptures.
Han sa, gransk skriftene.
I hope I'm not deafening you out there, blasting into that.
Jeg håper ikke jeg for øredøvende for dere der ute, som roper inn I den.
Search the scriptures. For in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me.
Gransk skriftene, for I dem tror dere at dere har evig liv, og de de som vittner om meg. Skjønner?
They are the ones who tell you who I am.
Yes.
De de som forteller dere hvem jeg
See, God allotted the word. That day was to be the manifestation of God. God Emmanuel with us.
Ser dere, Gud delte ut ordet. Den dagen skulle være manifestasjonen av Gud. Gud, Emmanuel, med oss.
His name shall be called Wonderful, Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. And his name shall be called Emmanuel, God with us.
Hans namn skall kallas Underfull, Rådgiver, Fredsfyrste, Mäktig Gud, Evig Far. Och hans namn skall vara Emmanuel, Gud med oss.
God was in David. God was in Moses. God has God all the way through manifesting himself for that age.
Gud var I David. Gud var I Moses. Gud, det Gud hela vägen genom som manifesterar sig själv för den tidsåldern.
But this age, a virgin shall conceive. And she'll bring forth a son, and he will be God with us.
Amen.
Men denne tidsalderen, en jomfru skal unnfange, Och hon skall bringa fram en son och han vill vara Gud med oss.
Yeah. That's what they crucified him for, making himself God and also for breaking the Sabbath.
Det var det de korsfästet han för, gjorde sig själv till Gud och också för att bryta sabbaten.
He was God over the Sabbath and he was God.
Han var Gud över sabbaten och han var Gud.
And he was not just an ordinary man or an ordinary prophet, yet he was an ordinary man and a prophet. But he was the God prophet.
Han var inte bara en vanlig man eller en vanlig profet, ända han var en vanlig man och en profet, men han var Gud profeten.
And he was the fulfilling of the word, exactly what God said he would do.
Och han var uppfyllelsen av ordet, nöjaktigt vad Gud sa han ville göra.
To which one of you can condemn me of sin?
Sa Vem av dere kan fortømme meg for synd?
Search the scriptures, in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me.
Gransk skriftene, I dem tror dere at dere har evig liv, og de de som vitner om meg.
But their traditions, they was living in a glare of another age.
Men deres tradisjoner, de levde I et gjenskinn av en annen tidsalder.
As I was preaching a few weeks ago, living in a glare is a mirage, the sun reflecting itself, and it's false.
Som jeg talte for noen få uker siden, lever I et gjenskinn. Et gjenskinn en luftspeiling. Solen reflekterer seg selv, og det falskt.
And any glare of another age is a false reflection.
Yes.
Og et hvert gjenskinn av en annen tidsalder en falsk refleksjon.
The people always are walking in something that happened years ago. The Lutheran are walking in a Lutheran glare.
Menneskene vandrer alltid I noe som hendte for flere år siden. Lutheranerne vandrer I et luthersk gjenskinn.
Luther's sunlight was fine in his day. Wesley was good in his day. The Pentecostal was good in its day.
Luthers solsinn var fint på hans tid. Wesley var bra på sin tid. Pinsevennen var bra på sin tid.
We're going on a fire! Oh, we're living in another age!
Halleluja!
Vi går vidare uppover stigen. Vi lever I en annan tidsålder.
We're going on. We can't keep looking back.
Vi vandrar vidare. Vi kan inte fortsätta att se bakover.
When we get ourselves settled down in things, we think we got it all made. We get our traditions wrapped up, and that was all right for that day, but we're moving on.
Når vi slår oss til ro med en ting, vi tror vi har gjort alt ferdig, vi får våre tradisjoner pakket inn. Og det var helt I orden for den dagen, men vi vandrer videre.
Search the scriptures and see what's promised for today.
Right.
And we'll know where we're at.
Hallelujah.
And we can tell where we're standing.
Gransk skriftene og se hva som lovet for I dag. Da vil vi vite hvor vi Da kan vi si hvor vi står.
Luther, you can look in the scripture and see that. And that Sardis age, you can see exactly what was promised.
Luther, du kunne se I skriften også I den Sardes tidsalder. Du kan se nøyaktig hva som lovet.
Look what kind of a writer went forth. Look what went to meeting. Exactly, the cunningness of man. The reformation.
Se hva slags rytter som dro ut. Se hva som gikk ham I møte. Nøyaktig, menneskets listighet. Reformasjon.
Watch Wesley and so forth as to come on down into the Pentecostal age. And down through that age. Watch how it's traveled.
Se på Wesley og så videre, som det kom ned inn til pinsetidsalderen, og ned gjennom den tidsalderen, se hvordan det har gått.
Look at the scriptures and see where we're at.
Se I skriftene og se hvor vi
That's the reason Jesus said, search the scriptures. See where we're at.
Det grunnen til at Jesus sa, gransk skriftene, se hvor vi
I believe we're at the coming of the Son of God right now.
Jeg tror vi ved Guds sønns komme rett nå. Jeg tror vi ved tidsalderen av selve timen da han kan komme til syne når som helst.
I believe the scriptures declare that we're in the last hours of the history of this world.
Jeg tror skriften erklærer det at vi I de siste timene av denne verdens historie.
I can see things as they're shaping. See this ecumenical council leading all the churches into it, into the mark of the beast.
Jeg kan se hvordan ting utformer seg. Se dette ekumeniske råd som leder alle menigheten inn I det, inn I dyrets merke.
And see the Roman Empire and what it's doing and all the rest of them.
Og se det romerske riket og hva det gjør og alle de andre.
See them getting together, shutting out the light, shutting off the gospel.
Se dem samles, stenger ute lyset, stenger ute evangeliet.
Everybody had to belong to it and walk in their lights or you won't walk at all.
Alle vil måtte tilhøre det og vandre I deres lys, ellers vil du ikke vandre I det hele tatt.
See, we're at the end time. There's nothing left for us but to hold on to God and believe His word. The word is always right.
Ser dere, vi ved endetiden. Det ingenting igjen for oss unntatt å holde fast I Gud og tro hans ord. Ordet alltid rett.
The Laodicea church age, that was the only church age of all of them, and Christ was put on the outside of the church. He was on the outside, knocking.
I Laodikea-menighetstid, det den eneste menighetstid av dem alle, som Kristus var satt på utsiden av menigheten. Han var på utsiden, bankene.
What's happened? This ecumenical council is what's going to put him out.
Hva har skjedd? Dette ekumeniske råd det som vil sette ham ut.
The Bible said he was be on the outside, and he is.
Bibelen sa han skulle være på utsiden, og han
It shuts out what? The word.
Hva stenger det ute? Ordet.
He is the word. He's always been the word. And he's still the word tonight.
Amen.
He is the word.
Og han ordet. Han har alltid vært ordet, og han fortsatt ordet I kveld. Han ordet.
The Bible said the word is sharper, more powerful than a two-edged sword. Hebrews the fourth chapter. A discerner of the thoughts and intents of the heart.
Bibelen sier, ordet skarpere, mer kraftfull enn et tveget sverd. Hebreerne, fjerde kapittel, en skjelner av hjertets tanker og motiver.
The word was, they should have known who he was. When Jesus said that in that day.
Ordet de skulle ha visst hvem han da Jesus sa det på den tiden.
Watch what he did. One day he was standing there at the first beginning of his ministry.
Se hva han gjorde. En dag sto han der, helt I begynnelsen av sin tjeneste.
There was a man came to him by the name of Simon, Simon Peter.
Det kom en mann til ham som het Simon, Simon Peter.
And when Peter looked upon him and saw him, Jesus said to him, your name is Simon, and you're the son of Jonas.
Og da Peter så på ham og så ham, sa Jesus til ham, ditt navn Simon, og du Jonas' sønn.
He should have known that Moses said,
the Lord your God shall raise up a prophet like unto me. In him you must hear.
Han skulle visa att Moses sa, Herren din Gud ska rejsa upp en profet lik mig, och ham må du höra.
And here was a man that had never seen him in his life, said, your name is Simon, and you're the son of Jonas.
Och här var en man som aldrig liv hade sett ham, sa, ditt namn är Simon, och du är Jonas son.
Why, he showed right then that could be no more.
Väl, han visste akkurat då att det inte kunde vara något annat.
They hadn't had a prophet for hundreds of years, and here was a man telling him who he was. No wonder he could receive it.
De hade inte haft en profet på hundrevis av år, och här var en man som fortalte ham vem han var. Icke underlig att han mottog det.
Philip at that time went and found Nathanael under a tree and brought him back to Jesus.
Philip på den tiden gick och fann Nathanael under ett träd och tog han med tillbaka till Jesus.
Jesus said, behold an Israelite in whom there's no guile.
Jesus sa, se en israelit som det icke är svik i.
He said, Rabbi, when did you ever know me?
Han sa, Rabbi, när kände du mig?
He said, before Philip called you, when you were under the tree, I saw you. Yeah.
Han sa, för Philip kallade på dig, då du var under träd, såg jag dig.
He said, Rabbi, thou art the son of God, you're the king of Israel.
Han sa, Rabbi, du är Guds son, du är Israels konge.
He knew that was wild. It didn't need any interpretation. Jehovah said that.
Han visste det var. Va? Det trengtes ingen tolkning. Jehova sa det.
There stood those there who didn't believe it.
Det stod någon där som inte trodde det.
They said this man's Beelzebub. He's got some kind of a trick he's pulling. He's a fortune teller or something.
De sa, denne mannen är Belzebul. Han har fått en slags trick som han utöver. Han är en spåman eller något.
Jesus looked at him and said, while you speak that against the Son of Man, it will be forgiven you.
Jesus såg på dem och sa, väl, säger dere det mot människosön, vill det bli dere tillgitt.
But when the Holy Ghost has come to do the same thing, speak against that, it will never be forgiven you. In this world or the world to come.
Men när den helige ande kommer för att göra de samma ting, si mot det vill aldrig bli dere tillgitt i denna världen eller i den världen som ska komma.
He was prophesying of our day. The day that we should see.
Han profeterade om vår dag, dagen som vi skulle se.
For he is the same yesterday, today and forever.
Amen.
För han är den samma igår, idag och för evigt.
Remember, it was Jesus Christ that was in Moses.
Husk, det var Jesus Kristus som var i Moses.
It was Jesus Christ that was in David.
Det var Jesus Kristus som var i David.
When David the son of David went up on the mountain and rejected king and wept over Jerusalem, that was nothing but Christ in him.
Da David, son av David, gick upp på fjället, en förkastet konge, och gråt över Jerusalem, det var inte något annat än Kristus i ham.
For about 800 years later, the son of David sat up over the Mount of Olives and looked down upon Jerusalem and wept and said, Jerusalem, Jerusalem, how often I have hovered you as a hen would have brood, but you would not.
För omkring 800 år senare satt David sön på Oljeberget och så ned på Jerusalem och gråt och sa, Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte ville jag inte bevara dere som en høne gör för sina kyllinger, men dere ville inte.
When Joseph was in prison, that was Jesus.
Da Josef var i fängsel, var det Jesus?
When he was sold for near 30 pieces of silver, that was Jesus.
Da han blev såld för omkring 30 sölvstycker, var det Jesus?
When he was made Potiphar's man, that was Jesus.
Da han blev Potifars man, var det Jesus?
When he sat the right hand of Pharaoh, and when he left, everybody, a trumpet sound, and everybody had to bow a knee, that was Jesus.
Hallelujah.
Da han satt ved faraos høyre hånd, og da han dro, alle trompeten lø, og alle måtte bøye et kne, var det Jesus?
No man can come to Pharaoh only through Joseph. No man can come through God only by Jesus.
Ingen man kan komme til farao uten gjennom Josef. Ingen man kan komme til Gud bare ved Jesus.
It was Jesus.
Hallelujah.
The word prophesied being fulfilled. Spoken shadows and types.
Det var Jesus. Ordet som var profeterat blev uppfyllt, talat i lignelser och bilder.
When Jesus is here on earth, he did the same thing the prophets did.
Da Jesus var her på jorden, gjorde han den samme tingen som profetene gjorde.
That's why they know that he was God's manifestation of his word. It didn't need to be interpreted.
Det var derfor de visste at han var Guds manifestasjon av sitt ord. Det trengtes ikke å tolkes.
When Nathanael saw this, he fell down and said, "Thou art the king of Israel, the son of God, the king of Israel."
Da Nathanael så dette, falt han ned, sa, "Du er Israels konge, Guds sønn, Israels konge."
We know you, no man could do this.
Vi kjenner deg, intet menneske kunne gjøre dette.
Nicodemus came by night, said the same thing for the Pharisees.
Nicodemus kom om natten, sa den samme tingen for fariserene.
But you see, they were so hooked up in their ecumenical council that they could not accept it.
Men, ser dere, de var så fanget i sitt økumeniske råd at de ikke kunne akseptere det.
He expressed what they said, said, "Rabbi, we, who's we? Their council."
Han uttrykte det da de sa, sa, "Rabbi, vi, hvem vi, deres råd?"
We know that thou art a teacher come from God, because no man could do these things unless God be with him.
Vi vet at du en lærer kommet fra Gud, for ingen mann kan gjøre disse tingene uten at Gud med ham.
They recognized it, they knew it was, but they were so hooked into it.
De gjenkjente det, de visste det var det, men de var så fanget i det.
God in the past 40 years has shook this nation with the baptism of the Holy Ghost.
Og Gud i de siste 40 år har ristet denne nasjonen med dåpen i den hellige ånd.
And men and women are still outside of it because they're hooked into the same thing, living in a glare of another day.
Og menn og kvinner fortsatt utenfor det, fordi de fanget i en slik sak, lever i et gjenskinn av en annen dag.
Amen. What's the matter? Everyone wants to be a Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran or something? See, it's a glare.
Hva i veien? Alle vil være en metodist, baptist, presbyterianer, lutheraner eller noe. Ser dere? Det et gjenskinn.
They were living in the glare of Moses' day.
De levde i gjenskinnet av Moses' dag.
What did he say? He said, they said, "We're Moses' disciples."
Hva sa han? Han sa, de sa, "Vi Moses' disipler."
He said, "If you'd known Moses, you'd known me. Moses wrote on me."
Han sa, om dere hadde kjent Moses, hadde dere kjent meg. Moses skrev om meg.
If you know Luther, you know this age.
Om du hadde kjent Luther, hadde du kjent denne tidsalderen.
If you know Methodist, you know this age.
Om du hadde kjent metodistene, hadde du også kjent denne tidsalderen.
For Christ wrote of this age. The words that's being fulfilled has to be fulfilled in this age.
For Kristus skrev om denne tidsalderen. Ordene som har blitt oppfylt, må oppfylles i denne tidsalderen.
It doesn't need somebody to interpret it. God does his own interpreting.
Halleluja.
Det trengs ingen til å tolke det. Gud gjør sin egen tolkning.
God interprets himself because he's the only one that can interpret it.
Gud tolker seg selv, for han den eneste som kan tolke det.
God's promises always vindicates what he said, and that's the interpretation.
Guds løfter stadfester alltid hva han sa, og det tolkningen.
Now, Jesus, to save time, Jesus said in St. John, the 14th chapter, 12th verse.
Nå, Jesus, for å spare tid, Jesus sa i Johannes, det 14. kapittel, det 12. vers.
He that believeth on me, the works that I do shall he do also.
Den som tror på meg, de gjerninger som jeg gjør, skal også han gjøre.
Did he say it? That's right.
Sa han det? Det stemmer.
I don't need any interpreter. When somebody does that work, that's God. Certainly.
Det trenger ingen tolkning. Når noen gjør de gjerninger, det Gud. Absolutt.
He also said in there, as it was in the days of Lot, so shall it be at the coming of the Son of Man.
Han sa også der, som det var i Lots dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer.
Jesus said that. Did he say it? Certainly he said it. That needs no interpreting.
Jesus sa det. Sa han det? Absolutt sa han det. Det trenger ingen tolkning.
They say, well, that means it meant just exactly what he said. As it was in the days of Lot, so shall it be at the coming of the Son of Man.
De sier, vel, det betydde helt nøyaktig det han sa. Som det var i Lots dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer.
What about the days of Lot? Let's go back just for a moment. Find out what they were doing.
Hva med Lots dager? La oss gå tilbake bare et øyeblikk, finne ut hva de gjorde.
There were three classes of people in the days of Lot. Believer, make believer and unbeliever. That's in every crowd. The same thing.
Det var tre grupper med mennesker på Lots dager. Troende, liksom troende og vantro. De er i alle grupper, samme tingen.
We find out that the Sodomites was the unbeliever.
Vi finner ut at sodomittene var de vantro.
Lot was a make-believer. Abraham was a believer.
Lot var den liksom troende. Abraham var den troende.
He was the one the covenant was confirmed to.
Han var den som pakten ble bekreftet til.
He was the one that was looking for a promised son. He was the one who was expecting it.
Han var den som så etter løftesønn. Han var den som forventet det.
Amen. I'm not amen in myself. Amen means so be it. And that's right.
Amen. Jeg amener ikke meg selv. Amen betyr la det skje. Og det stemmer.
Abraham was not in Sodom. Abraham was up and out of Sodom. He's a type of the spiritual church today.
Abraham var ikke i Sodoma. Abraham var oppe og ut av Sodoma. Han et bilde på den åndelige menighet i dag.
Lot is a type of the denominational church down in Sodom yet.
Lot et bilde på den denominelle menigheten som nede i Sodoma.
Watch the Bible said that the sins of Sodom vexed his righteous soul daily.
Legg merke til, Bibelen sa at Sodomas synder plaget hans rettferdige sjel hver dag.
Why didn't he have nerve enough to stand out against it?
Hvorfor hadde han ikke mot nok til å stå imot det?
There's a many a good man sitting in a church today looking out and seeing women with shorts on and man doing these things.
Det mange gode menn som sitter i en menighet i dag, ser utover og ser kvinner med shorts på og menn som gjør disse ting.
Then there are members going playing golf on Sunday and picnic parties and swimming and things instead of attending church.
Og deres medlemmer går, spiller golf på søndag og piknikselskaper og svømmer og slik, i stedet for å delta på møte.
Sitting home on Wednesday night watching television instead of attending church.
Sitte hjemme på onsdag kveld, se på TV i stedet for å delta på møte.
They feel like saying something about it, but the board would cut them out.
De føler for å si noe om det, men styret ville ha satt dem på utsiden.
What's the matter? It's Lot again looking out of his window and seeing the sin and afraid to call sin sin.
Var i veien, det Lot igjen, ser ut av sitt vindu og ser synden, og redd for å kalle synd synd.
Abraham wasn't in their mess. He was out of it. He was a type of the spiritual church.
Abraham var ikke i deres kaos. Han var ut av det. Han var et bilde på den åndelige menigheten.
Now watch what happened. Just at the end time, just before the fire fell, and those were Gentiles.
Nå, se hva som hendte rett ved endetiden, like før ilden falt, og de var hedninger.
It foreshadowed the fire falling on the Gentile world today, when the kingdoms will be broke up, and they'll be burnt.
Det forutsa ilden som faller på hedningeverden i dag, når kongerikene vil bli oppbrutt, og de vil bli brent.
Heavens will be on fire, saith the Lord, and they'll burn with fervent heat. That was a shadow of it.
Himmelen vil stå i brand, sier Herren, og de vil brenne med voldsom varme. Det var et bilde på det.
Now let's picture him. Here's Abraham already out. Not in Sodom. He was out of Sodom. Lot was still in Sodom.
Nå, la oss se på dem. Her Abraham allerede ute. Ikke i Sodoma. Han var ute av Sodoma. Lot var fortsatt i Sodoma.
Strange thing. One hot morning along about 11 o'clock it must have been, he saw three men coming, ordinary man, walking down the road, the path.
En underlig ting, en varm morgen, rundt klokken 11 må det ha vært, så han tre menn komme, vanlige menn, gikk ned ved veien, stien.
Abraham was sitting under the oak, resting himself.
Abraham satt under eika, hvilte seg.
He'd been out probably at the herds that morning, come in, almost noontime, and he saw three men coming.
Han hadde vært ute, antagelig med dyreflokkene den morgenen, kom inn, nesten ved middagstid, og han så tre menn komme.
And there was something about those men that rung a bell.
Og det var noe med de mennene som virket kjent.
Oh my, there's always something. something about God when it comes among the people. It rings a bell.
Amen.
Åh, du, det är alltid något med Gud. När det kommer ibland folket, ringer det en bjälle.
They know it. There's something tells them there's a vindication there.
De känner det. Det är något som förtäller dem. Det är en stadfästelse där.
Abraham run quickly and said, my Lord, come by and let me get a little water, fetch it and wash your feet and give you a morsel of bread. And then you can go on your road.
Abraham löp raskt och sa, min herre, kom med och la mig ta lite vann. Hämta det och vaska fötterna dina och ge dig lite bröd. Och så kan du fortsätta på din väg.
So he turned aside. He ran in the herd and got a calf and killed it. Had a servant to dress it.
Så han gick till sidan. Han löp in i flocken och tog en kalv och slaktade den. Fick en tjänare till att tillbereda det.
Went in the tent down below him and got Sarah to knead some flour. Make some, or some meal. Make some bread. And make the cakes on the hearth.
Gick in i tältet nedanför ham och fick Sara till att kna något mel, laga något, eller ett måltid, laga något bröd och laga kakorna på illstedet.
Brought them out and served.
Hade de med ut och serverte.
While they were sitting there eating, they began to notice this man kept looking down towards Sodom.
Men han satt där och spiste, begynte de att lägga märke till denne mannen så stadig ned mot Sodoma.
And he said two of them, you remember, went down in Sodom. Two went to Sodom.
Och han sa, två av dem, husk, gick ned i Sodoma. Två gick till Sodoma.
Please don't miss this. I'm referring to what Jesus said.
Var så snill och inte gå glipp av detta. Jag refererar till det Jesus sa.
Two of them went to Sodom to bring out Lot and what was ready to be brought out down there.
Två av dem gick till Sodoma för att hämta ut Lot. Och vem som var redo till att bli hämtat ut där nere.
And them two went down there, went down and preached.
Och de två som gick ned där, gick ned och förkynte.
And there was one stayed back with Abraham, watched the sign he done.
Och det var en som stod igen hos Abraham, lägg märke till tegnet han gjorde.
They got a sign down there, there was the Sodomites were smitten blind.
De fick ett tegn där nere, det var sodomiterna blev slått blinda.
Preaching the gospel is always blinding to the unbeliever.
Och förkynna evangeliet blinder alltid den vantro.
And notice what done.
Och lägg märke till vad som gjorde det.
Now there's one stand back here and done a sign before Abraham.
Nå, det var en som stod igen här och gjorde tegnet föran Abraham.
Now did you ever notice any historian? Follow the scriptures. Follow the history.
Nå, lade någon gång märke till någon historiker? Följ skrifterna, följ historien.
There has never been a time in the church ages where a man ever went to the nominal churches out there in the world, out there in the denominations.
Det har aldrig varit en tid i menighetstiden hvor en man någon gång gick till de nominella menigheterna där ute i världen, ut där i denominationerna.
There's never been a man that is named in like Abraham, H-A-M, before. But today they got one. G-R-A-H-A-M. Right.
Det har aldrig varit en man med namnändning lik Abraham, H-A-M, för. Men idag har de en, G-R-A-H-A-M. Det stämmer.
Going down there, calling him out. He's doing a wonderful job by Graham, Billy Graham.
Går ner där och kallar dem ut. Han gör en fantastisk jobb vid det. Graham, Billy Graham.
God's servant. Out there amongst the denominations, politicians and so forth, smashing at it.
Guds tjener där ute bland denominationerna, politiker och så vidare, slår på det.
The other day when they wanted him to run for president, he flatly turned it down. God bless him for it.
Häromdagen då de ville han skulle stille för att bli president, tackade han blankt nej. Gud, välsigna honom för det.
Well, them whiskey companies, they never got to first base as it would have been.
Varför? De whiskybedrifterna, han ville aldrig komma till första base, slik det ville varit.
They'd have spent billions of dollars because he'd have put them out anyhow. Those cigarette companies and things like that.
De ville ha brukt miljarder av dollar, fördi han ville ha hållit dem utanför uansett, disse cigarettbedrifterna och slik som det.
See, he's out there as God's messenger to Sodomites. Exactly.
Ser dere, han der ute som Guds budbærer til sodomitter. Det stemmer.
But remember, there was one who stayed up there with Abraham.
Yes.
Another man.
Men husk, det var en som stod der oppe med Abraham, en annen mann.
Not them two went down there like a modern evangelist went down there to preach.
Ikke de to som gikk ned der som en moderne evangelist som gikk ned der for å forkynne.
Notice, there was one stayed up there, two went down that way, and one stayed here with Abraham.
Legg merke til, det var en som sto igjen der oppe. To gikk ned den veien, og en sto igjen her med Abraham.
And the one who stayed with Abraham, give him a sign.
Og den ene som sto igjen hos Abraham, ga ham et tegn.
Now watch, his name had been Abram, and his wife had been Sarah.
Nå legg merke til, hans navn hadde vært Abraham, og hans søster hadde vært Sarai.
Just a day or two before that, God had appeared to him and told him, I'm changing your name now from Abram to Abraham.
Bare en dag eller to før det, Gud hadde vist seg for ham og fortalt ham, jeg forandrer ditt navn nå fra Abram til Abraham.
See, G-R-A-H-A-M is six letters, man.
Ser dere, G-R-A-H-A-M er seks bokstaver, menneske.
But A-B-R-A-H-A-M is seven. Seven letters. H-A-M, ending with the H-A-M.
Men A-B-R-A-H-A-M er syv, syv bokstaver. H-A-M ender med H-A-M.
Up here in the church spiritual, there was one up there to Abraham. And notice what he said.
Nå, her igjen i den åndelige menigheten, det var en her oppe til Abraham, og legg merke til hva han sa.
He said, Abraham, not Abram, Abraham. Where is thy wife, not S-A-R-R-A, S-A-R-A-H? Where is thy wife, Sarah?
Han sa Abraham, ikke Abram. Abraham, hvor din hustru? Ikke S-A-R-R-A. S-A-R-A-H, hvor din hustru, Sarah?
Watch what he said. She's in the tent behind you.
Legg merke til hva han sa. Hun i teltet bak deg.
And he said, I'll visit you. I'm going to visit you.
Og han sa, jeg vil besøke deg. Jeg skal besøke deg.
See that personal pronoun, the one according to the promise that he had made.
Se det personlige pronomenet, det ene, ifølge løftet som han hadde gitt.
That was God.
Yes, it was.
He said, I'm going to visit you.
Det var Gud. Han sa, jeg skal besøke deg.
And Sarah, in a way that we'd all understand, laughed up her sleeve to herself.
Og Sara, på en måte som vi alle kan forstå, lo i hemmelighet for seg selv.
She said, me an old woman, 100 years old, my lord, which was Abraham, old also, past time of life of that, as young folks.
Hun sa, jeg en gammel dame, 100 år gammel, min herre, som var Abraham, gammel også, forbi den tiden i livet som for unge mennesker.
Said, well, we cannot have pleasures like that anymore, I'm old and he's old.
Sa, vel, vi kan ikke ha gleder som det lenger. Jeg gammel, og han gammel.
And said, we couldn't have that. Said, how, these things couldn't be.
Og sa, vi kan ikke ha det. Og sa, hvordan? Disse ting kan ikke skje.
And the man, God, in human flesh, said, why did Sarah laugh and doubt saying these things in the tent behind him?
Og mannen, Gud i menneskelig kjød, sa, hvorfor lo og tvilte Sarah? Sa disse ting i teltet bak ham.
Now watch, if that isn't the same ministry that Jesus Christ had.
Nå legg merke til, om ikke det den samme tjenesten som Jesus Kristus hadde.
He looked out upon the audience and perceived their thought.
Han så utover folkemengden og kjente deres tanker.
He told Peter who he was and what his father's name was. Told Nathaniel.
Han fortalte Peter hvem han var og hva hans fars navn var. Fortalte Nathaniel.
Told the woman at the well. When she said, he said, go get me a drink, or bring me a drink.
Fortalte kvinnen ved brønnen, da hun sa, han sa, gå og hent noe å drikke til meg, eller gi meg å drikke.
She said, sir, it's not custom for you to talk to, you Jews talk to Samaritans. We have no dealings with one another.
Hun sa, sir, det sømmer seg ikke for deg å snakke med dere jøder og snakke med samaritanerne. Vi har ikke noe å gjøre med hverandre.
She said, but if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink.
Han sa, men om du visste hvem du snakker til, ville du ha spurt meg om å drikke.
The conversation went on. He said, go get your husband and come here.
Samtalen fortsatte. Han sa, gå och hämta din man och kom hit.
She said, I have no husband. He said, you've said well, for you've had five.
Hon sa, jag har ingen man. Han sa, du har talat väl, för du har haft fem.
She said, sir.
Hon sa, sir.
Look at the difference between that and the priest of that day. That council. Living in the glare of another day.
Se på skillnaden mellan det och de prästerna på den tiden. Det rådet som levde i gensynne av en annan dag.
They said this is the devil. They had to answer their congregation to something. Because it required that.
De sa, detta är djävulen. De måste svara deras församling noe, för de krävde det.
But what did this poor little woman, that predestinated seed lay in her heart?
Men vad gjorde denna fattiga lilla kvinnan, den förutbestämda sed som lå i hennes hjärte?
She'd been sick and tired of that stuff. She'd went on the streets as a prostitute.
Hon hade varit sjuk och trött av de grejerna. Hon hade gått ut på gatorna som en prostituerad.
But when she seen that, she said, "Sir, I perceive that you are a prophet." Yes.
Men då hon såg det, sa hon, "Sir, jag ser att du är en profet."
We haven't had one for 400 years, and we're told that when the Messiah cometh, that's the things that he'll do. Yes.
Vi har inte haft en på 400 år, och vi har blivit fortalt att när Messias kommer, är det detta han vill göra.
Oh my, that seed laying there jumped to life. Why, they didn't need no interpreting.
Oh, du, den seden som låg där vaknade till liv. Varför? Det trengte ingen tolkning.
Jesus said, I'm he that speaks to you. That didn't need no interpreting.
Jesus sa, jag är han som snackar med dig. Det trengte ingen tolkning.
He had done the miracle and it testified that he was that Messiah. Amen. Before record exactly what God had promised.
Han hade gjort mirakler och hade vittnet om att han var den Messias. Amen. Och vittnet nöjaktigt om det Gud hade lovat.
Lord your God shall raise a prophet like me, said Moses. Glory
to God. Herren din Gud ska rejsa upp en profet lik mig, sa Moses.
What was it? A vindication of the scripture.
Vad var det? En stadfästelse av skriften.
She ran into the city and said, come see a man who told me the things I've done. Isn't this the very Christ?
Hon löp in i byn och sa, kom och se en man som har fortalt mig de ting jag har gjort. Är inte detta själve Kristus?
Isn't this him? He told me what I've done.
Är inte detta han? Han fortalte mig vad jag hade gjort.
Now notice, Jesus, that was him up there in that man. That had his back turned to the tent and told what Sarah was thinking about inside the tent.
Nå lägg märke till, Jesus, det var han där uppe i den man som hade ryggen sin mot tältet och fortalte vad Sara tänkte på inne i tältet.
The word of God says in Hebrews the fourth chapter that he says this.
Guds ord säger i Hebreerna det fjärde kapitlet, han säger detta.
The word of God is more powerful and sharper than a two-edged sword, cutting to the sunder of the marrow of the bone and a discerner of the thoughts and intents of the heart.
Guds ord är mer kraftfullt och skarpare än ett tveget svärd, kutter till det klöver beinmargen och en skärner av hjärtets tankar och motiver.
It's the word. And every time that a prophet came, he come with the word. Amen. And he was the word for that age.
Det är ordet, och var gång en profet kom, kom han med ordet, och han var ordet för den tiden.
What did he do? A prophesier who discerned the thoughts that was in the heart.
Och vad gjorde det? En seer som skällde tankarna som var i hjärtet.
It done it in Jesus Christ because he was the fullness of the word.
Det gjorde det i Jesus Kristus, fördi han var fylden av ordet.
And Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man.
Och Jesus sa, som det var i Sodomas dagar, slik skall det vara vid Människosöns komme.
The Spirit of God would come upon the earth in a form of human beings.
Guds ånd vill komma på jorden i form av människor.
God manifested in human flesh. Amen. Do you see it?
Gud manifesterat i mänsklig kött. Amen. Ser du det?
And would do the same thing that God did in human flesh in Sodom.
Och vill göra den samma gärning som Gud gjorde i mänsklig kött i Sodoma.
Remember, they were waiting for a promised son. And right after that, the promised son came.
Husk, de väntat på en löftesön. Och rätt efter det kom løftesønnen.
That was the last sign that Sodom and Abraham's group saw before the promised son arrived. Did you notice that?
Det var det siste tegnet som Sodoma og Abrahams gruppe så før løftesønnen kom. La du merke til det?
And now the church spiritual has come to that hour.
Og nå har den åndelige menigheten kommet til den timen.
Somebody said, Brother Branham, did you say that was God?
Noen spør, Broder Branham, sier du at det var Gud?
The Bible said it was God. It don't need no interpreting.
Bibelen sier det var Gud. Det trengs ingen tolkning.
He's Elohim. That's what Abraham called him. Any Bible reader knows that. Elohim, the all-sufficient one.
Han Elohim. Det det Abraham kalte ham. Enhver bibelleser vet det. Elohim, den ene allesteds nærværende.
He was the first, the last, the beginning, the end. Elohim.
Han var den første, den siste, begynnelsen, enden. Elohim.
Abraham called him Elohim.
Abraham kalte ham Elohim.
God in capital letters in the Hebrew Elohim, just like in the beginning God Elohim.
Gud i store bokstaver i hebreerne. Elohim, akkurat som i begynnelsen. Gud Elohim.
He was Elohim manifested in human flesh, wearing human clothes, eating human's food. Amen.
Han var Elohim manifestert i menneskelig kjød, hadde på menneskeklær, spiste menneskemat. Amen.
A sign that in the last days that God will appear again among his people in human flesh.
Hallelujah.
Amen.
Et tegn på at i de siste dager vil Gud komme til syn igjen blant sitt folk i menneskelig kjød. Amen.
Jesus said, the works that I do shall you do also.
Jesus sa, de gjerninger som jeg gjør skal dere gjøre også.
And as it was in the days of Sodom, so shall it be at the coming of the Son of Man.
Og som det var i Sodomas dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer.
Amen. That don't need no interpreting, it needs manifestation. That's what it means.
Amen. Det trenger ingen tolkning. Det trenger manifestasjon. Det hva det trenger.
Amen. Do you believe that? Let's bow our heads.
Amen. Tror dere det? La oss bøye våre hoder.
Our heavenly Father, we give to you thy promise tonight that you said these things. You promised them.
Vår himmelske far, vi gir deg ditt løfte i kveld at du sa disse ting. Du lovet dem.
There's no one can make your word live but you.
Det ingen foruten deg som kan gjøre ditt ord levende.
You said, let there be light, and there was light. No one has to interpret that. It was manifested.
Du sa, la det bli lys, og det ble lys. Ingen trenger å tolke det. Det ble manifestert.
As we quoted Isaiah, the prophet, a virgin shall conceive. She did.
Som vi siterte Jesaja, profeten, en jomfru skal hun fange. Hun gjorde.
Doesn't need any manifestation. She did it. That's what happened.
Trenger ingen manifestasjon. Hun gjorde det. Det hva som hendte.
You said when he come to be born in Bethlehem.
Du sa, når han kommer, vil han bli født i Bethlehem.
Out of Bethlehem, Judea, art thou not the least among all the princes of Judah, of Israel, but out of thee shall come the ruler of my people.
Ut av Bethlehem, Judea, du ikke den minste av alle Judeas prinser av Israel, men ut av deg skal herskeren over mitt folk komme.
The things that he was do, what he would cry at the cross, how he be condemned, pierced his feet and his hands.
De gjerninger som han ville gjøre, det han ville rope på korset, hvordan han ville bli fordømt, gjennomboret hans føtter og hans hender.
He was wounded for our transgressions and bruised for our iniquity. Chastened of our peace upon him with his stripes we were healed.
Han ble såret for våre overtredelser, og knust for våre misgjerninger. Straffen for vår fred lå på ham, og ved hans sår ble vi helbredet.
How that David said, I'll not leave his soul in hell, neither will I suffer his holy one to see corruption.
Hvordan David sa, jeg vil ikke forlate hans sjel i helvete, heller ikke vil jeg la min hellige lide og se forrottnelse.
And on the third day, before the 72 hours could set in to corrupt his body, the word of God said he'll raise up.
Og på den tredje dag, før den 72. time kunne sette i gang forrottnelsen av hans legeme, sa Guds ord, han vil stå opp.
They said they stole his body away. They still believe it. But we believe, Lord, your word.
De sa de stjal hans legeme, de tror det fortsatt. Men vi tror, Herre, ditt ord.
It was manifested, Jesus Christ raised up. And he said, although I am with you always, even to the end of the world.
Det manifestert, Jesus Kristus sto opp, og han sa, jeg vil se jeg med deg alltid, helt til verdens ende.
We believe that you're here tonight.
Vi tror at du her I kveld.
We believe that you're just as much Jesus Christ tonight, here as you ever was.
Vi tror at du like mye Jesus Kristus her, som du alltid har vært.
And you're only looking for eyes, arms, legs, mouth, souls, bodies that you can use to manifest yourself.
Og du ser bare etter øyne, armer, føtter, munn, sjele, legemer, som du kan bruke til å manifestere deg selv.
God sanctify us tonight that we might see the living Jesus Christ living among us.
Gud, helliggjør oss I kveld, så vi kan se den levende Jesus Kristus leve iblant oss.
Let him come.
La ham komme.
Then will come to pass like the hunger of those Greeks who came that day and said, Sir, we would see Jesus.
Da vil det skje som hungeren til de grekerne som kom den dagen og sa, Sir, vi vil se Jesus.
And they got to see him. Oh, what a thrill it must have been when they looked upon him.
Og de fikk se ham. Åh, hvilken opplevelse det må ha vært da de så på ham.
God, you're the same today, and you promised that if we hungered, we could see you.
Gud, du den samme I dag, og du lovet om vi hungret, kunne vi se deg.
A little while and the world won't see me, the unbeliever, but yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you, to the end of the world.
En liten stund, og verden vil ikke se meg, den vantro, men dere skal ennå se meg, for jeg vil være med dere, endog I dere, inntil verdens ende.
We know that you're the same yesterday, today, and forever.
Vi vet at du den samme I går, I dag, og til evig.
Lord, the words has been said, it's been written, now let it be done, for the glory of God, to show that he keeps his word. Amen.
Herre, ordene har blitt talt, det har blitt skrevet, nå la det skje til Guds ære, for å vise at han holder sitt ord. Amen.
God bless you. I'm going to call the prayer line.
Gud velsigne dere. Jeg vil kalle opp bønnekøen.
I believe Billy said to give out prayer cards 1 to 100 or something like that. He isn't here just now.
Jeg tror Billy sa han ga ut bønnekort 1 til 100, eller noe som det. Han ikke her akkurat nå.
What is a prayer card number? Somebody look on your back. It'll be a number and a letter, A, B, C, D.
Hva bønnekortnummer? Noen, se bak på din baksiden av ditt. Det vil være et nummer og en bokstav. A, B, C, D, eller...
What is it? A, all right.
Hva det? A, ja vel.
Let's have A number 1, 2, 3, 4, 5. Just start standing up like this.
La oss få A. Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Bare begynn å reise dere opp som det.
A number 1, number 2, number 3, number 4.
A, nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4.
4, I didn't see it stand up. Prayer card number 4. 1, 2, 3. Prayer, maybe they can't get up. If they can't, somebody look at your neighbor's card. He may have a card he can't stand up.
4. Jeg så ikke den stå opp. Bønnekort nummer 4. 1, 2, 3. Bønne... Kanskje de ikke kan stå opp? Om de ikke kan. Noen, se på din nabos kort. Han har kanskje et kort og kan bare ikke stå opp.
Quickly now, there it is. 4. 5. Prayer card number 5.
Rask nå. Der det. 4, 5, bønnekort nummer 5.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Just start coming up here now as your numbers are called.
Bare begynn å komme opp her nå, når deres nummer ropes opp.
Number 1, 2, 3, just come right out this way.
Nummer 1, 2, 3, bare kom rett ut denne veien.
Prayer card number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Just take your places.
Bønnekort nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bare ta deres plasser.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Does anybody can't? I see a young man in a wheelchair back there. If your number is called, son, and if you can't get, well, just hold your hand. We'll see if you get here.
Det noen som ikke kan. Jeg ser en ung mann I en rullestol bak der. Om ditt nummer ropt opp, sønn, og om du ikke kan få, vel, bare hold hånden din. Vi vil se til at du kommer hit. Skjønner?
How many in here doesn't have a prayer card and yet you're sick? I see your hand. Anywhere.
Hvor mange her inne har ikke et bønnekort? Og allikevel syk. La oss se deres hender. Hvor som helst.
That's right. Put your hands up.
Rett her? Det stemmer. Hold deres hender opp.
Do you believe, while they're getting them together, do you believe this, that he's the same yesterday and forever?
Tror du, mens de får samlet dem, tror du dette, at han den samme I går og for evig?
How many, watch these ministers. Doesn't the scripture say today, brethren, that he is a high priest, that could be touched by the feeling of our infirmities.
Yeah. Amen. Hvor mange? Se disse forkynnerne. Sier ikke skrift I dag, brødre, at han en ypperste prest som kan berøres av følelsen av våre skrøpeligheter? Det riktig?
How many believes that? Raise your hand.
Hvor mange tror det? Løft deres hånd.
He's a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities.
Han en ypperste prest som kan berøres av følelsen av våre skrøpeligheter.
Then if the Bible says he's the same yesterday and forever, how many believes that?
Så om Bibelen sier han den samme I går og for evig, hvor mange tror det?
Then how would he act today?
Så hvordan vil han handle I dag?
He'd have to act like he did yesterday. Is that right?
Han måtte handle som han gjorde I går. Det riktig?
Where's he at tonight? Sitting on the right hand of the majesty, his body, the Holy Spirit is here in the building. To make him known.
Hvor han I kveld? Sitter ved majestetens høyre hånd, hans legeme, den hellige ånd, her I bygningen, for å gjøre ham kjent.
Notice. Now look. What happened when somebody touched his garment back there, a woman one day?
Legg merke til. Se nå. Hva skjedde da noen rørte ved hans klær der tilbake, en kvinne en dag?
She didn't have a prayer card, we'd say, but she touched his garment.
Hun hadde ikke noe bønnekort, ville vi ha sagt, men hun rørte ved hans klær.
And when she touched his garment, Jesus turned around and said, who touched me?
Og da hun rørte ved hans klær, snudde Jesus seg rundt og sa, hvem rørte ved meg?
Peter rebuked him and said, why, Lord, that doesn't sound just sensible like.
Peter irettesatte ham og sa, vel, herre, det høres ikke fornuftig ut.
Why, everybody's trying to touch you. Why say, who touched me?
Vel, alle prøver å ta på deg. Hvorfor si, hvem rørte ved meg?
He said, but I perceived that I got weak. How many knows that?
Han sa, men jeg kjente jeg ble svak. Hvor mange vet det?
Virtue, which means strength, went from me.
Kraft, som betyr styrke, gikk ut av ham.
I got weak. Somebody touched me with a different kind of a touch.
Jeg ble svak. Noen rørte ved meg med en annen slags berørelse.
And he turned around and looked to the audience until he found where that channel of faith.
Og han snudde seg og så utover folkemengden til han fant den kanalen av tro.
Everybody was putting their arms around, oh, rabbi, we believe you in all this.
Alle la sine hender rundt ham. Oh, rabbi, vi tror deg. Og alt dette.
But there was somebody who really believed it.
Men det var noen som virkelig trodde det.
And she touched his garment and believed that she was healed. Because she said in her heart, if she could do it, that's what would happen.
Og hun berørte hans klær og trodde at hun var helbredet, fordi hun sa I sitt hjerte at om hun bare kunne gjøre det, var det det som ville skje.
He turned around and looked up on the audience till he found her, and he said, told her her blood issue had stopped, and she was healed. Is that right?
Han snudde seg og så rundt utover folkemengden til han fant henne, og han sa, fortalte henne at hennes blodsykdom hadde stoppet, og hun var helbredet. Det riktig?
Now that's what he did in the audience of the people.
No, det var slik han gjorde det, I folkemengden.
Now I'm claiming that he is not dead. He's just as much alive today as he ever was.
No, jeg hevder at han ikke død. Han like så levende I dag som han alltid har vært.
And the Bible said, Jesus said himself, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man.
Och Bibeln sa, Jesus sa själv, som det var i Sodomas dagar, slik ska det bli när människosön kommer.
Now look, no matter what kind of a gift that God has up here, there's got to be one down there too to respond to it.
Se nå, uansett hva slags gave Gud har her oppe, må det være noe der nede også til å respondere på det.
He went into a city. The Bible said there's many things he cannot do because of their unbelief. Is that right?
Han gikk inn i en by, sier Bibelen, og det var mange ting han ikke kunne gjøre på grunn av deres vantro. Det riktig?
Same thing today. You've got to believe him. You just got to believe him. That's the only way you can.
Det samme i dag. Du må tro ham. Du må bare tro ham. Det den eneste måten du kan.
Is the prayer line ready? Now, everybody reverent for just about 10 minutes.
Bønnekøen klar? Nå, alle ærbødige for bare omkring 10 minutter.
Don't know where I get through that. I got about 25 or 30 standing there.
Vet ikke om jeg vil komme gjennom der. Jeg har omkring 25 eller 30 som står der.
But now, in the prayer line, each one of you out there in the prayer line, that knows that I am a stranger to you, and I don't know nothing about you, raise up your hand. Each one in the prayer line.
Men nå, i bønnekøen, enhver av dere der ute i bønnekøen, som vet at jeg en fremmed for deg, og jeg ikke vet noe om deg, løft opp dere sånn, alle i bønnekøen.
All in the audience that knows that I know nothing about you, raise up your hand.
Nå ute i folkemengden, som vet at jeg ikke vet noe om deg, løft opp dere sånn.
Now, now here's what I'm trying to say, friend, see? Now here it is.
Nå, nå, her hva jeg prøver å si, venn, ser du. Nå, her det.
All these ministers up here on the platform. And Christ made this promise. See, it's been written.
Alle disse forkynnerne her oppe på plattformen. Og Kristus ga dette løftet. Skjønner, det har blitt skrevet.
When was it to come to pass? In the last days, just before the coming of the Lord. Is that right? It was to come to pass then.
Når skulle det skje? I de siste dager, like før Herrens komme. Det riktig? Det skulle skje da.
Now that's the word that's prophesied today.
Nå, det ordet som profetert i dag.
Not Luther's light, not Wesley's light, and not even the Pentecostal light. It's on up the road now.
Ikke Luthers lys, ikke Wesleys lys, og ikke engang pinsevennenes lys. De har gått videre oppover veien nå.
Now, Luther's all right, Methodist's all right, Baptist's all right, all of them Pentecostal, fine.
Nå, Luther bra, metodist bra, baptist bra, alle de pinsevenner, fint.
There's all kinds sitting here tonight. It ain't the individuals.
Det sitter alle slag her i kveld. Det er ikke individene.
What if you could never tell a Methodist anything about Luther because he believes in sanctification and Luther don't, see?
Hva om du kunne aldri fortelle en metodist noe om Luther, for han tror på helliggjørelse og Luther gjør ikke. Skjønner?
You never tell Pentecost that sanctification is all of it. He's seen the restoration of the gifts. He ain't going to believe that. No, he's got more than that.
Du forteller aldri en pinsevenn at helliggjørelse det hele. Han har sett restaurasjon av gavene. Han kommer ikke til å tro det. Nei, han har fått mer enn det.
See? And that's the last church age that we had. The Bible says there'll be no more church ages.
Skjønner, og det den siste menighetstiden vi hadde. Og Bibelen sier det ikke vil bli noen flere menighetstider.
But there's to be a gathering of the people. See? And here we are.
Men det må bli en samling av folket, ser dere. Og her vi.
Now remember the last sign.
Nå husk det siste tegnet.
Are we people looking for a promised son? Raise up your hand.
Ser vi mennesker etter en løftesønn? Løft opp deres hånd.
Do you believe you are the seed of Abraham by being in Christ? Raise up your hand.
Tror du at du Abrahams sed ved å være i Kristus? Løft opp deres hånd.
Then seed of Abraham, receive your sign.
Da, Abraham sed, motta ditt tegn.
It isn't out in Babylon. It isn't out there in the denominational world. It's here among you. Those who are not in that mess out there. Believe it.
Det ikke ute i Babylon. Det ikke der ute i den denominelle verden. Det her, iblant dere. De som ikke i det kaoset der ute. Tro det.
Here's a woman. She's a total stranger to me. Somewhere around the same age. I've never seen a woman in my life.
Her en kvinne. Hun helt fremmed for meg. Omkring den samme alder. Jeg har aldri i mitt liv sett kvinnen.
If I could heal that woman, I would do it if she's sick.
Om jeg kunne helbrede den kvinnen, ville jeg gjort det, om hun syk.
I don't know nothing about her. Did you see her raise her hand a few minutes ago? I never seen her. She's just a woman standing there.
Jeg vet ingenting om henne. Så du hun løftet sin hånd for noen minutter siden? Jeg har aldri sett henne. Hun bare en kvinne som står der.
Today they come out here and brought a bunch of prayer cards. Mix them all up and give them to the people.
I dag kom de ned der og hadde en haug med bønnekort, blandet dem sammen og ga dem til folket.
One got number one here, number 10 back there, number 15, number 7, number, just like that. They're all mixed up right before you every day.
En fikk nummer 1 her, og nummer 10 bak der, nummer 15, nummer 7, nummer, slik som det. De bare alle blandet sammen, rett foran dere, hver dag.
And when they call, they just call all around from everywhere. See?
Og når de ropes opp, blir de ropt opp rundt det hele, fra overalt. Skjønner?
And now you don't even have to have a prayer card, just sit there and believe.
Og nå, du trenger ikke engang å ha et bønnekort, bare sitt der og tro.
Why can't pinch yourself tonight? Find out the hour we're living in.
Hvorfor kan ikke klyp deg selv i kveld? Finn ut hvilken tid vi lever i.
It's just about over too, friend. Just about over.
Nå, det nesten over også, venn. Nesten over.
Now, if the God of Abraham raised up Jesus Christ from the dead, and that Jesus promised that in the last days the same signs that Abraham did.
Nå, om Abrahams Gud reiste Jesus Kristus opp fra døden, og den Jesus lovet at i de siste dager, de samme tegn som Abraham.
If the angel, which was God in human flesh, done before Abraham. Just before the promised son arrived, Jesus said the same thing would take place today.
Som engelen, som var Gud i menneskelig kjød, gjorde foran Abraham, like før løftesønnen kom. Jesus sa, den samme ting vil skje i dag.
Now we see the atomics and the denominations and all those in the mess that they're in.
Nå, vi ser atomkraften og denominasjonene og alle de, og kaoset de i.
We see a Billy Graham down there and Oral Roberts and all them people out there.
Vi ser en Billy Graham der nede, og Oral Roberts, og alle de menneskene der ute.
The Pentecostal messenger and the denominational messenger down there, we see all that going on, carrying out the sign.
Pinsevennforkynneren og den denominelle forkynneren der nede, vi ser alt det skjer, bringer ut tegnet.
Billy Graham, a theologian to the dot, what the denomination believes in.
Billy Graham, en teolog til det ytterste, det denominasjonen tror på.
Oral Roberts, a healer to the dot. Just exactly what the Pentecost.
Oral Roberts, en helbreder til det ytterste. Helt nøyaktig det pinsevennene.
But look here, there's something else promised to the seed of Abraham.
Men se her, det noe annet som lovet til Abrahams sed.
There they are down in the amongst the denominations.
Der de, nede iblant i denominasjonene.
There's something out of the denominations supposed to happen.
Amen. Come on.
Gathering the people. We'll leave it go for tomorrow night.
Det noe utenfor denominasjonene som skal skje, som samler folket. Vi vil la det ligge til i morgen kveld.
Watch. I don't know that woman. I'll turn my back to her.
Legg merke til. Jeg kjenner ikke den kvinnen. Jeg skal snu ryggen til henne.
If the Lord God will say something to that woman, if maybe it's domestic, maybe it's financial, maybe it's sick, I don't know. She'll know whether it's the truth or not.
Om Herren Gud vil si noe til den kvinnen, kanskje det er noe i familien, kanskje det finansielt, kanskje det sykdom, jeg vet ikke. Hun vil vite om det sannheten eller ikke.
If he'll do the same thing tonight that he did then, would you believe the God of Jesus Christ promised to be here in the last days?
Om han vil gjøre den samme ting i kveld som han gjorde da, vil du tro den Gud som Jesus Kristus lovet skulle være her i de siste dager?
How many believe that we're living like in Sodom when the whole world's gone into a sodomite condition?
Hvor mange tror at vi lever som i Sodoma når hele verden har gått inn i en sodomittisk tilstand?
How many believe what I've told you tonight's the truth?
Hvor mange av dere tror at det jeg har fortalt dere i kveld sannheten?
than children and seed of Abraham. Believe God.
Da, barn och Abrahams sed, tro Gud.
I sort of get it out of your mind. I'm trying to say something to the woman, looking her in the face, or get all the things about telepathy or whatever you want to know.
No. Så det vill få ut av din tanke att jag prövar att säga något till kvinnan, ser henne i ansikte eller få alla de tingene om telepati eller vad som helst du önskar att veta.
Anybody that knows about telepathy should have better sense than that.
En var som känner till telepati skulle ha bättre vett än det. Skönner? Skönner?
Did you ever see a telepathist preaching the gospel? Did you ever see a spiritualist preaching the gospel? Doing signs and wonders, proclaiming Jesus Christ the same? No.
Har du någon gång sett en telepatist förkynna evangeliet? Har du någon gång sett en spiritualist förkynna evangeliet? Göra tecken och under, proklamera att Jesus Kristus är densamme? Nej.
See, it's people's mind. See, they're blind.
Ser dere, det er folkets tanker, ser dere. De er blinde.
You believe they can be blind? The Bible said they would be. Is that right?
Tror dere de kan være blinde? Bibelen sa de ville bli det. Er det riktig?
Heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, truth-breakers, false accusers, incontinent, despisers of those that are good, having a form of godliness, but denying the power thereof.
Egenrådige, skrytende, elsker lysten mer enn de elsker Gud, uærlige, falske, anklagere, ustyrlige, forakter de som er gode, har en form for Guds frykt, men fornekter dens kraft.
Didn't Jesus say in St. Matthew 24:24 that the two spirits in the last days would almost deceive the very elected if it was possible? But it is impossible.
Sa ikke Jesus i Matteus 24:24 at de to åndene i de siste dager ville nesten forføre de utvalgte, om det var mulig? Men det er ikke mulig.
They were in God's thoughts at the beginning. They're part of God.
De var i Guds tanker ved begynnelsen, og de er en del av Gud.
Now, God of Abraham, Isaac, and Jacob, let it be known tonight that I'm telling the truth about you. It's you, Lord.
Nå, Abrahams Gud, Isak og Jakobs, la det bli kjent i kveld at jeg forteller sannheten om deg. Det er deg, Herre.
Humbly, let your servants be able to get their own thoughts out of the way that you could use our bodies for your glory. In Jesus' name, the Son of God, amen.
La dine tjenere ydmykt være i stand til å få sine egne tanker ut av veien, så du kan bruke våre legemer til din ære. I Jesu navn, Guds sønn. Amen.
What is a gift? Not something you take and chop and turn. No, no.
Hva er gave? Ikke noe du tar og hakker og snur. Nei, nei.
It's knowing how to get yourself out of the way that God can use you.
Det er å vite hvordan du får deg selv ut av veien, så Gud kan bruke deg.
A gift is only getting yourself out. Then God uses.
En gave er bare å få deg selv av veien, så bruker Gud det.
The lady behind me is going to die right away if she isn't healed.
Damen bak meg vil dø straks om hun ikke blir helbredet.
The lady behind me has just been prayed for by another man recently.
Damen bak meg har akkurat blitt bedt for av en annen mann nylig.
She's got cancer. The cancer is in her breast and also in her lungs.
Hun har fått kreft. Kreften er i brystet hennes og også i lungene hennes.
And she was just recently prayed for, and she's trying to accept it by faith that she's healed. That's thus saith the Lord.
Og hun ble nylig bedt for, og hun prøver å akseptere det ved tro at hun er helbredet. Det er så sier Herren.
Is that true, lady? If it's right, raise your hand to the audience.
Er det sant, dame? Om det er, vink, vink med hånden din til folkemengden.
The God of Abraham still lives.
Abrahams Gud lever fortsatt.
All right, go believe what you believe and you'll get well. Amen.
Ja vel, gå og tro det du tror, og du vil bli frisk. Amen.
You believe? You say, what about the audience?
Tror du? Du sier, hva med folkemengden?
This woman sat near the, on the end of the row, second lady right there.
Denne kvinnen som sitter her med sin, på enda av raden, den andre damen rett der.
When I turned around this there, I seen something. A thing around her arm, blood pressure pumping. She's got high blood pressure.
Da jeg snudde meg rundt, så jeg noe rett der. en ting runt armen hennes, blod, tryckspumpe. Hon har fått högt blodtryck.
Is that right, lady? Raise up your hand. If you believe, your blood pressure will go down.
Stämmer det, damme? Lyft upp din hand. Om du tror, vill blodtrycket ditt gå ned.
The God of Abraham still on the scene. He's just exactly what it was. The word of God for this day.
Abrahams Gud är fortsatt på scenen. Han är helt nöjaktig vad det var. Guds ord för denna dag.
How do you do? You believe now? Have faith in God.
Hvordan har du det? Tror du nå? Ha tro på Gud.
Seem to be just a child. God knows your heart, young lady. I don't.
Ser ut till att vara ett barn. Gud känner ditt hjärta, unge dame. Jag gör icke.
You believe God's able to reveal to me what's wrong? Will you believe him if I will?
Tror du att Gud är i stand till att uppenbara för mig vad som är galt? Vill du tro ham om jag gör det?
It's not for you. It's for somebody else. That's your brother.
Det är inte för dig. Det är för någon andra. Det är din bror.
And he's very serious. And he's in a city north here. Clear.
Och han är väldigt allvarlig. Och han är i en by norr för här. Tulare.
And he's in a hospital and he's got leukemia and the doctor's giving up the doubt. No hope at all. That's right.
Och han är på ett sjukhus och han har fått leukemi och lägen har gett honom upp för att dö. Det är inte hopp i det hela tatt. Det stämmer.
You believe?
Yeah.
All right. What you got in your hand? Take that lead on me. Go back. Believe. Amen.
Tror du? Ja väl. Vad har du i din hand? Ta det och lägg det på ham och inte tvil på det. Tro. Amen.
You believe? I never seen the lady in my life. But God remains God.
Tror du? Jag har aldrig sett damen i hela mitt liv, men Gud är fortsatt Gud.
Now tell me a human being can do that.
Nå, fortell mig om ett människa kan göra det.
It isn't in the making of a human being to do it.
Det är inte ett människas makt att göra det.
It's a God that Jesus Christ promised that would be here in the last days and would vindicate himself just before the seed of Abraham as it was in the days of Sodom.
Det är den Gud som Jesus Kristus lovet ville vara här i de sista dagar och ville stadfästa sig själv lika föran Abrahams sed som det var i Sodomas dagar.
Now here, I don't know the lady. We're strangers to one another. I guess our first time meeting in life.
Nå här, jag känner inte damen. Vi är främmande för varandra. Jag antar det är vårt första möte i livet.
You believe me to be his servant?
Yes.
You believe this to be the word?
Yes.
Tror du att jag är hans tjänare? Tror du att detta är ordet?
And you know that if this word is still a discerner of the thoughts and intents of the heart. Is that right?
That's right.
Och du vet att om detta ord är fortsatt en källa av hjärtes tankar och motiver. Stämmer det?
The word is a healer also, if you can believe it. You do.
Ordet är en helbredare också, om du kan tro det. Gör du?
You're shadowed too with a dark shadow. It's cancer.
Du är skygget också, med en mörk skygge. Det är kräft.
Do you believe that God can tell me where that cancer is?
Och tror du att Gud kan fortälla mig var den kräften är?
It's in the lower intestines, so the doctor says.
Den är i de nedre tarmene, det säger doktoren.
You believe now you'll be healed?
Amen.
Oh, don't doubt it all, and God will make you well. Amen.
Tror du nå att du vill bli helbredet? Gå och tvil inte det hela tatt, och Gud vill göra dig frisk. Amen.
You believe, everybody? Just exactly what he promised to do. Have faith in God. Don't doubt.
Tror dere, allesammen? Helt nøyaktig det han lovet att göra. Ha tro på Gud. Ikke tvil.
We're strangers to one another. I don't know you.
Vi är främmande för varandra. Jag känner dig inte.
If we're strangers, let the audience know that we hold our hands. I never seen the woman in my life.
Om vi är främmande, la folkemängden få veta det. Vi håller våra händer. Jag har aldrig sett i mitt liv denna kvinnan.
You believe out there? You believe it's Jesus Christ? What is it? It's his word.
Yes.
Tror dere där ute? Tror dere det er Jesus Kristus? Hva er det? Det er hans ord.
When these people reject it, they're not rejecting a man, they're rejecting the word.
Når disse menneskene avviser det, avviser de ikke et menneske, de avviser ordet.
It's the word that was on the outside couldn't get back in.
Det var ordet som var på utsiden, kunne ikke komme tilbake inn der.
Now, the lady's a stranger to me. I've never seen her in my life.
Nå, damen en fremmed for meg. Jeg har aldri I mitt liv sett henne.
God's a healer. It might not be for healing, it might be for something else. But if God will explain to me what's your trouble, will you believe me?
Gud en helbreder. Det kanskje ikke for helbredelse, kanskje for noe annet. Men om Gud vil forklare for meg hva som ditt problem, vil du tro meg?
The first thing you want prayer for is you got a bad ear. One of your ears, you can't hear out of it. That's right. That's true.
Det første du ønsker bønn for du har et dårlig øre. Et av dine ører. Du kan ikke høre med det. Det stemmer. Det sant.
And then you got a habit. And you want to get rid of that habit. It's smoking cigarettes.
Og så har du en uvane, og du ønsker å bli kvitt den uvanen. Det å røyke sigaretter.
Put your finger in your good ear now. All right? Your good ear. All right?
Putt fingeren din I ditt friske øre nå. Ja vel. Ditt friske øre, ja vel.
Now believe God and go on your road and you won't smoke any more cigarettes either if you believe.
Nå, tro Gud og gå din vei. Og, ikke, og du vil ikke røyke flere sigaretter heller om du vil tro.
Go on the Lord, bless you. You see what happened. Is he real?
Oh! Hey! Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Gå, og Herren velsigne deg. Dere så hva som skjedde? Han ikke virkelig?
I don't know you. We're strangers to one another. I've never seen you in my life, but God knows you.
Jeg kjenner deg ikke. Vi fremmede for hverandre. Jeg har aldri I mitt liv sett deg, men Gud kjenner deg.
If God can tell me something about you, would you believe?
Om Gud kan fortelle meg noe om deg, vil du tro?
Will the whole audience believe?
Vil hele forsamlingen tro?
Anybody out there know the woman? Anybody in the audience know the woman? All right, you know whether this will be true or not.
Noen der ute som kjenner kvinnen? Noen I forsamlingen som kjenner kvinnen? Ja vel, du vet om dette sant eller ikke.
This should settle it. This should tell the truth.
Dette skulle avgjøre det. Dette skulle fortelle sannheten.
Now you see what's happened just the last few minutes. See, it's just, I'm staggering. See, it's just everything's becoming blind to me.
Du kan se hva som skjedd der bare de siste få minuttene. Skjønner, det bare, jeg sjangler. Skjønner, det som om alt blinder meg.
See? It's discerning. See, it's the Holy Spirit. It's not me. It's the word promised for this day.
Skjønner, det skjelning. Ser dere, det den hellige ånd. Det ikke meg. Det ordet lovet for denne dag.
It's never been since the days of the apostles. It never has been.
Det ikke vært siden apostlenes dager. Det aldri vært.
Before we said, it just before the coming of the Son of Man, as it was in the days of Lot, so shall it be in the coming of the Son of Man.
Men hvor det sagt, like før menneskesønns komme, som det var I Lots dager, slik skal det være ved menneskesønns komme.
Unbelievers don't believe it. They're not expected to believe it. But believers believe it.
Vantroende tror det ikke. Det forventes ikke at de skal tro det, men troende tror det.
Now if the Holy Spirit will reveal this, how many will believe with all your heart you raise your hand?
Nå, om den hellige ånd vil åpenbare dette, hvor mange vil tro med hele ditt hjerte? Du vil løfte din hånd.
You got some damage. You've had a car accident. It's pulled some vertebrae loose in your neck. You also got a kidney pulled loose.
Du har fått noe skade. Du har hatt en bilulykke. Det har revet noen ryggvirvler løs I nakken din. Du fikk også en nyre revet løs.
That's right, isn't it?
Yes, sir.
You believe?
Yes, sir.
You'll be all right.
Yes.
Praise the Lord.
Det riktig, det ikke? Tror du? Du vil bli frisk? Pris Herren.
You believe God heals kidney trouble? Then go ahead and accept your healing.
Tror du at Gud helbreder nyreproblemer? Gå da av sted og aksepter din helbredelse.
Kom, lady. Look this way. You believe God heals heart trouble?
Kom, dame. Se denne vei. Tror du Gud helbreder hjerteproblemer?
Or go on your road, believe in your heart will get all right.
Ja vel, gå av sted og tro, og ditt hjerte vil bli helt I orden.
You believe God can heal your back? Make you up, go on, believe it.
Kom her, tror du Gud kan helbrede ryggen din? Gjør deg frisk? Gå av sted og tro det da.
Just believe God, that's all you have to do.
Bare tro Gud, det alt du trenger å gjøre.
Come on. You believe God heals stomach trouble? Go eat your supper. Believe with all your heart.
Amen.
Kom dame. Tror du Gud helbreder mageproblemer? Gå, spis kveldsmaten din. Tro av hele ditt hjerte.
Come. You believe God can heal arthritis? Then go believe it and God will make you well.
Kom. Tror du Gud kan helbrede gikt? Da gå, tro og gjør, og Gud vil gjøre deg frisk.
All right. Come. You believe with all your heart? You believe arthritis again?
Ja vel, kom. Tror du av hele ditt hjerte? Du tror? Gikt igjen.
You believe that God can make you well? Go on, believe it. Say thank you, Lord.
Tror du at Gud kan gjøre deg frisk? Gå av sted, tro det, si takk, Herre.
How many believes out there? Do you believe?
Hvor mange tror der ute? Tror dere?
This lady saying you're the red dress on raising up her hand right here, suffering with high blood pressure. You believe God can make you well?
Denne damen som sitter her med en rød kjole på, som løfter opp hånden sin rett der, lider av høyt blodtrykk. Tror du Gud kan gjøre deg frisk?
You do? All right. Lay your hands over on that lady next to you down there and tell her her voice is going to get all right.
Du gjør det. Ja vel. Legg da dine hender over på den damen ved siden av deg der nede og fortell henne at hennes stemme vil bli I orden. Amen.
There it is.
Hallelujah.
Amen. Do you believe? Have faith.
Der det. Amen. Tror du? Ha tro.
Here's a man sitting here having hemorrhages. You believe, sir, sitting right here.
Her en mann som sitter her som har blødninger. Tror du, sir, som sitter rett her?
Yes, got hemorrhage. You believe it will heal?
Ja, du har en blødning. Tror du det vil bli helbredet?
The lady next to you has hemorrhages also. And she has a back trouble.
Damen ved siden av deg har blødninger også. Og hun har et ryggproblem.
You believe God's going to heal you? You do? Raise your hand and accept it. Believe.
Tror du Gud kommer til å helbrede deg? Du gjør det. Løft din hånd og aksepter det. Tro.
This lady next to you has trouble with her legs and with her hip. You believe it, that's right, lady?
Denne damen ved siden av deg har problem med beinene sine og med hoften sin. Tror du at det riktig, dame?
You believe it, you'll be healed? Or raise up your hand and say, accept it.
Du tror at du vil bli helbredet. Vel, løft opp din hånd og si, jeg aksepterer det.
Or the lady next to her has infection. You believe it, God will heal the infection, young lady, with the glasses on?
Ja vel, damen ved siden av henne har infeksjon. Tror du at Gud vil helbrede infeksjonen? Unge dame med brillene på?
Raise up your hand and say, I accept it. All right, believe it.
Løft opp din hånd, si, jeg aksepterer det. Ja vel, tro det.
The lady next to her has kidney trouble. Do you believe God will heal the kidney trouble, lady? All right, raise up your hand and accept it.
Damen ved siden av henne har nyreproblemer. Tror du Gud vil helbrede nyreproblemet, dame? Ja vel, løft opp din hånd, aksepter det.
The little girl next to her has a garter. You believe that God will heal the garter? Raise up your hand and accept it.
Den lille jenta ved siden av henne har struma. Tror du at Gud vil helbrede struman der? Løft opp din hånd. Aksepter det.
How many believes with all your heart? Then stand up on your feet and accept it.
Hvor mange tror av hele deres hjerte? Stå da opp på deres føtter og aksepter det.
Raise up in the presence of the God of Abraham, Isaac and of Jacob.
Stå opp I nærvær av Abrahams, Isak og Jakobs Gud.
In the name of the Lord Jesus Christ, may the Holy Ghost fall into the building now and heal every person in divine presence.
I Jesu Kristi navn må den hellige ånd falle I bygningen nå og helbrede enhver person I hellig nærvær.